Madunyiswe uJesu Kristu Musawe inkosi yethu uJesu Kristu Thando likaNkulunkulu uYise ubuzalwane ngomoya ocwebileyo makube kini nonke Mhlanje thandwa sami ngifisa sifunde encwadi yesibili yamakhosi sahluko samashumi amabili nambili ivesi yesishiyagalombili kuze kube sahluko samashumi amabili nantathu ivesi yesithathu Kuleyo mihla uHilikhiya umpriste omkhulu wathi uShafani umbhali ngifumene incwadi yomthetho ethempelini uHilikhiya wanika umbhali leyo ncwadi yena wayifunda uShafani wayeseya enkosini uJosiya wabika wathi uHilikhiya umpriste omkhulu unginike incwadi Wayesefundela inkosi leyo ncwadi kwathi lapho inkosi izwa amazwi encwadi yomthetho yadabula izingubo zayo yamiyala uHilikhiya umpriste noAhikam indodana kaShafani noAkbo indodana kaMika noShafani umbhali noAsaya inceku yenkosi yathi ningibuzele enkosini Mina nabantu naye wonke uJuda ngamazwi ale ncwadi efunyenweyo ngiyabona ukuthi inkulu intukuthelo yenkosi ngokuba obaba abalalelanga amazwi ale ncwadi bengagcini konke okulotshiwe kuyona inkosi yase iwabiza amalunga onke akwaJuda nawaseJerusalem yenyukela ethempelini namadoda onke akwaIsrael nabakhileyo eJerusalem namapriste nabaprofete nabantu bonke abadala nabancane yabafundela amazwi onke encwadi yezivumelwane eyayitholwe ethempelini inkosi yema esikhundleni sayo ngasensikeni yayisivuselela izivumelwane phambi kukaNkulunkulu sokuba kulandelwe yena nokuba kugcinwe imiyalo yakhe nezimiso zakhe nemithetho yakhe ngenhliziyo yonke nangomphefumulo wonke ukuze kugcinwe amazwi alesivumelwane alotshwe kule ncwadi abantu bonke bazivuma leso sivumelwano angithinta le ndaba priste wenkosi ufumene incwadi endlini yokukhuleka chaqa ifumana le ncwadi ebese inika umbhali bese bekhuphukela enkosini ukuthi nansi incwadi uNkulunkulu akhuluma ngayo. Nansi incwadi inkosi esisambulele yona. Isizwe likaNkulunkulu uJosiya wadabula ingubo zakhe. Wayeseyakhala ukuthi obaba bethu abayigcinanga lencwadi. Eyithandwa zami iyavuka kumina lenkonzo. Ukuthi kunezinto uNkulunkulu azosambulela zona. Abazali bethu abangazenzanga. Abazali bethu abangazazanga. abazali bethu abangakholelwanga izona, abazali bethu abazilahlile, abazali bethu abayishaye indiva. Kuneyikweletu esibhekene nazo ngoba abazali bethu bayibalekele. Kuneyimpendulo ekumele siyithole ngoba abazali bethu basilahlekisela, basifihlela iqiniso. Angithusa le nkonzo njengomzali. Ngibafundisile nabantwana bami iqiniso lonke. Ngibaxoxelile nabantwana bami okuyiqiniso nentando kaNkulunkulu. Ikuphi uNkulunkulu asibizela kona? Ngoba kwesinye isikhathi sizolimala. Kodwa solimala isidingo singekho. Soshayeka isidingo besingekho ngoba kube bekumele sazi, bekumele simele iqiniso. Akhala uJosiya uthi ukuba abazali bethu bebelimelile iqiniso, kaba sikho kule nkinga. Kungani bengalalelanga? Ngoba konke kwakusobala. Kwesinye isikhathi inkani yalimaza, inkani yabulala, ngoba sidaza ngenkani, sifuna ngenkani. Baningi abalimalayo kunobaba abahleli nokhiye, kunoma abaza amaqiniso, abantwana abaxakekile. Mina njengomzali angifuni ukulungisa. Mina njengomzali nginqwarha neqiniso. Mina njengomzali ngilongithe kodwa mina ngengikwenze. Azathi omunye umzali kwenzeni, mina ngengikwenze. Athi omunye umzali hambani nenze noma yini, kodwa ningangifaki mina kulezo zinto. Sikhohlwe njengabazali ukuthi inkonzo yethu yokuba abazali ukumela iqiniso. Inkonzo yethu yokuba ukubazali ukuba sisize abantwana bethu ukuthi ekupheleni kwakho konke babonane noNkulunkulu. Uthi Josiya esedabukile wabona leli phutha ebesebiza isizwe sonke, athi angikwazi ukuhlala ngizibe lencwadi, ngikwazi ukuhlala ngingayibuki lento ebhalwe la. Josiya uthi angayifunda lencwadi, impilo yonke yashintsha, impilo yesizwe yashintsha. Uthi asibuyeleni emasisweni, asibuyeleni eqinisweni, asenzeni lokhu okujabulisa uNkulunkulu. Mingaki imizi abasakholwa, abasasonti. Kodwa kwangenje, kwakuzwana, kuhanjelwana, kusizwana, kuhlonishwana, kodwa kusenje. Kwashona uma konakala konke, kwashona ukhulu sanukana, kwahamba ubaba kwaba ikampunzi edlemini, sekonakala. Kodwa uNkulunkulu sasinikeza leli thuba, leli themba lokuthi masambe siyolungisa, masambe siyoqedela konke. Josiya uthi meyibuka le nkonzo abizelwa kuyona, athi kumele ukuba izimiso nemithetho yenkosi ipheleliswe, silandele ngenhliziyo zonke nangemphefumulo yonke. Lesi sivumelwane masipheleliswe ey'mpilweni zethu. Lithi izwi likaNkulunkulu abantu bavuma ukuba lokhu uNkulunkulu asekwambulile makwenzeke ey'mpilweni zethu. Ndlovukazi yezulu mayibe nathi, sibusise sivikele, sikhanyisele, sinike amandla nomusa nothando negrasiya lakho ngegama likaYise benendodana nomoya ocubileyo. Amen. Ngiyakhuleka kuwe Nkulunkulu wami, ngiyakuthanda ngenhliziyo yami yonke, ngiyakubonga ngoba ungilonde kulobu busuku. Konke engiza kwenza namuhla ngizokwenzela ukudumisa nokuthanda kwena. Konke ukuhlupheka ongangivelela ngizokubekezelela ngenxa yakho, hlawule ngakho izono zami. Ngithanda ukuzuza iziyekelo ey'tholakala ngemisebenzi yami. Baba Nkosi, ngilonde futhi nanamuhla, ulonde nabo bonke ngifanele ukubakhulekela, ungisize ngixwaye konke ukona. Sicela ngenkosi yethu uJesu Kristu indodana yakho ephila ibusa kanye nawe nomoya ocibileyo ninguNkulunkulu munye isikhathi ngesikhathi. Amen. Mahlahlamelise uNkulunkulu samandla uYise benendodana nomoya ocibileyo. Amen. Oh,